kwezinhlema zinhlema zofuna ukuhamba kumshiye lento kwezinhlema zinhlema zofuna ukuhamba kumshiye lento uyabona uzwana kwami nawe uthi uyangishiya mina kanti uyabona sewuthathe yini uthi uyangishiya mina Kulula dali hamba Otangelo uyise umtana Wezinhlema Zinhlema Zofuna ukuhamba kumshiye lentonga
I'm not a man.